Yimwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza radio ijwi rya America mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Maze rero mukanya n'ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Itara News.com ni ikinyamakuru gitangazwa kuri internet kibanda ku rubyiruko rw'abanyeshuri mu myaka yose kuva ku nshuke kugera hejuru. Kibandikira iki? Tugiye kuganira n'umuyobozi wacyo, umuyobozi rero w'ikinyamakuru Itara News kandi niwe wagishinze, yitwa Kabalisa Florent. Kabalisa ni inararibonye mu burezi, akaba n'umunyamakuru w'umwuga wabyigiye. Mumbabarire sinzi ukuntu biri kugenda muri iki gitondo. Hano ni igitondo cya kare ariko turi kumwe. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Florent, uraho neza?
Turaho, muraho namwe, murakomeye?
Yego turakomeye. Uratangaza iki se?
Nangaha turatangaza ibihe byiza, imvura yarabonetse maze igihe ibuze ubu nta kibazo.
Nuko ni byiza rwose, iyo ni inkuru nziza. Muri make rero nagira ngo ngushimire cyane umwanya uduhaye, mukanya mvuze yuko uri inararibonye mu burezi no mu itangazamakuru. Niko uri muntu ki? Duhere mu rwego rw'uburezi.
Nk'uko bivuze nyine nitwa Kabalisa Florent. Mu rwego rw'uburezi nize ibirebana n'uburezi, niga mu mashuri yisumbuye yitwa Inderabarezi Rusange ariko normal primaire. Kuna no mu kazi k'uburezi nigisha mu bigo bitandukanye. Muri byo twavuga nko mu ishuri ryisumbuye ryitwa Collège Saint Jean Nyarusange. Nigishe kandi mu kigo kizwi nko ku izina ryo kwa Papa, kuko cyashinzwe na Papa Nyakwigendera Yohani Pawulo wa kabiri, cyitwa Cité des Jeunes de Nazareti, giherereye Mbari mu karere ka Muhanga. Mora mu ishuri ryitwa Saint Auguste Gahogo. Ndetse nakoze no gushingwa ibirebana n'umupira w'amaguru mu bintu birebana no gutoza abana n'abakobwa, bituma nshinga n'ikipe yitwa La Charité. Kuri ubu yahinduye izina ikaba yitsigaye yitwa Kamonyi Women Football Club. Mumbabarire, akaba ikipe izo amakipe atatu yibuze akomeye mu Rwanda.
Nibyo?
Nibyo. Ubwo rero nkaba naranize n'ibirebana n'itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza.
Yego.
Aba narakoze mu binyamakuru bitandukanye, muri byo nkaba navuga nk'ibiro ntaramakuru byitwa CFIA International, n'ishami ry'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda. Nakoze kandi mu kinyamakuru cyitwa Huguka, ikinyamakuru cyita ku buhinzi n'ubworozi. Mora umukorerabushake kuri Radio Maria Rwanda, ndetse mba no mu mashyirahamwe y'abanyamakuru atandukanye, muri yo nkaba navuga nk'ishyirahamwe ry'abanyamakuru Haranira Amahoro Paris Press.
Yego.
Nkaba mu muryango w'abanyamakuru ba Commonwealth, ndetse nkaba no mu banyamakuru bafashwa na Deutsche Welle, ni radio y'Ubudage.
Bafasha mu ruhe rwego?
Bari mu yandi bashyira hamwe y'abanyamakuru b'imbere mu gihugu menshi atandukanye.
Deutsche Welle ifasha abanyamakuru mu ruhe rwego?
Deutsche Welle igidufasha mu kuduhugura, bakaduhugura nk'uburyo bwo gukora inkuru, uburyo gufata amafoto ameza, cyane cyane nko arebana no gushyira kuri televiziyo cyangwa se mu binyamakuru byandika.
Nuko rero ugira gutya, ugira igitekerezo cyo gushinga ikinyamakuru cy'urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rw'abanyeshuri, igitekerezo cyakujemo gute ese wasanze gikenewe kuva akanyamakuru hobe kazimiye
nibyo koko akanyamakuru hobe umuntu wabaye murezi nanjye yankunda kukangura abanyeshuri kukagura kabona kabafasha cyane ariko sinzi niba ubuka kiboneka ndumva ntajya mbona abana bakikagura nawe ntibona bagasoma hanyuma maze kubona ibibazo urubyiruko rwanda byo nk'uko nakubwiye ko nakundaga gutoza umupira w'amaguru nkaba hafi yarwo nagiye menya ibibazo urubyiruko ruhura nabyo by'umwihariko abanyeshuri ibibazo bahura nabyo mu kwiga ibi rero maze kwiga birebana n'itangazamakuru kandi nkaba n'umwarimu w'inararibonye washyiwe mu mashuri atandukanye nigisha yatumye fata icyemezo cyo gushaka uburyo nafasha abanyeshuri kureba uko bajya batera imbere nkateza imbere uburezi by'umwihariko ariko nkababazwa cyane n'abanyeshuri bo mu byaro nkashaka ko nabo bajya bamenya ibikorerwa mu mashuri neza amashuri akunze kugaragara mu mujyi abarimu bakagira ibibafasha n'abanyeshuri bakagira ibibafasha n'ababyeyi bakifashisha ibyo dukora kugira ngo babashe guteza imbere uburezi bw'abana babo
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi kinyarwanda umushyitsi ni Kabalisa Florent umuyobozi w'ikinyamakuru Itara News Kabalisa urabizi rero nyine iki kiganiro ni icya rubanda kuri telefone dufite Cyusa Iradukunda Cyusa we
wiriwe
neza akabazo cyangwa igitekerezo se
ndabasuhuje na Kabalisa ndamusuhuje
yego urakumva
uri nange urakoze cyane
nitwa Cyusa hanyuma nagushimiye rwose ku bw'icyo kinyamakuru mwashinze ariko murusheho mu by'ukuri usanga ari igitekerezo cyiza kubera yuko urubyiruko cyane cyane ruri mu mashuri muri iyi minsi bugarijwe n'ibibazo byinshi
wavugamo nka bibiri Cyusa we
urubyiruko muri iyi minsi rwugarijwe ni ibibazo cyane cyane iby'inda zitateguwe bijandika mu bintu by'ubusambanyi n'iki hanyuma rukugarizwa n'ibindi bibazo nabyo bijyanye na unemployment
wabivuze mu kinyarwanda
bijyanye na donc no kubura akazi
yego
ama rero kuri ibyo ngibyo twifuza ko ari byo akenshi rimwe na rimwe mwazajya mwibandaho mukandika inkuru zicukumbuye zisa n'izifasha urubyiruko cyane cyane muri ibyo ngibyo byo kugira imirimo abantu bihangira badateze amaso kuri leta cyane hanyuma mukibanda no kuri iyo ngingo yindi yo kwibutsa abantu kugira ibyo birinda bigendanye n'ibyo by'ubusambanyi n'inda zitari zitezwe naho igitekerezo cy'ubwacyo ni cyiza kandi gifite ishingiro bibaye byiza mwashishikariza n'abandi nabo bafite n'abandi bafite ubushobozi bakibanda kuri ku rubyiruko kubera yuko ahanini usanga urwo rubyiruko ruri mu mashuri urubyiruko rwegereye muri ibyo bihe akenshi ni narwo rwinshi ni narwo usanga ko ari rwo rukwiye kuba amaboko y'igihugu ku bw'ibyo rero muba musa naho mwongeye kugarura abantu muri mudu zaho be ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo kera byajyaga bidufasha tukiri mu mashuri
hobe warayisomaga Cyusa we
hobe narayisomaga ndabyibuka twabyiganaga dusaba ababyeyi igiceri cy'ijana ugasanga twese turategereje buri uwo ari we wese ategereje turiya dukuru twiza twabaga turimo dusa n'udufungura abantu bakarushaho kongera gutekereza usanga ko habaga harimo inkuru mu by'ukuri zifungura ubwonko bw'abana bari mu kigero cyacu kuri icyo gihe
Cyusa urakoze
yego ndabashimiye
nuko Kabalisa we uramwumvise rero ibitekerezo yaguhaye
arakoze cyane Cyusa igitekerezo cye avuze rwose ni cyiza cyane ndagishimye aravuga ati mwajya mwibanda ku birebana n'inda zitateguwe gukangurira urubyiruko kwirinda ubusambanyi no gukangurira uburyo rwabona akazi nibyo koko mu gihugu cyacu hari ikibazo cy'ubushomeri bukabije mu rubyiruko ariko nagira ngo mbwire Cyusa yuko rwose ibi tubyibandaho cyane urebye nk'inkuru dukunda kwandika akenshi ziba zibanda ku burezi gusa ntabwo twandika inkuru zisanzwe zonyine tushyiraho n'ibizamini bikorwa mu mashuri ibyo akaba ari nk'umwihariko dufite ariko ari nkuru ibibazo bireba abanyeshuri ndetse n'ibireba abarimu bibabangamira mu myigishirize yabo no mu kugera ku burezi bufite ireme ibyo bibazo rwose tubyibandaho aho twabimenye turabikora nk'iby'ubusambanyi twabikozeho kenshi hari ibibazo bijya bivugwa mu dukingirizo ibyifuzo byo gutanga udukingirizo mu mashuri twabikozeho kenshi inda zitateguwe twakunze kubigaragaza cyane cyane mu mashuri yitwa amashuri y'ibanze y'imyaka icyenda yo bakunze kwita nayine dukunze kugaragaza cyane uburyo abana bayigamo bakunze kuba ari abakene bakabura ibi byo saa sita bamwe na bamwe abandi bakajya bariba bigatuma bararikira kujya kwiyandarika kugira ngo babone icyo kurya izo nkuru dukunda kuzibandaho cyane cyusa kandi aragira ati mwakwibutsa abantu mukajya mukora inkuru zicukumbuye iki nacyo ni igitekerezo cyiza gusa nyine icyo ntatinya kumubwira ni uko akenshi duhura n'ikibazo cy'ubushobozi ibibazo by'ubushobozi ntibijya bibura kujya gukora inkuru icukumbuye bisaba ibintu byinshi bisaba ubushobozi buhagije ibi turagerageza ariko ntabwo tubikora nk'uko tubyifuza bitewe n'inzitizi z'ubushobozi hanyuma aragira ati mwashikariza n'abandi bafite ubushobozi nabo bagakora ibintu nk'ibi icyo ni igitekerezo cyiza ariko numva ahubwo aho kugira ngo umuntu abashishikarize gukora ibintu nk'ibi icyiza ubu ntiyabashishikariza gutera inkunga abafite igitekerezo cyiza niba mubona igitekerezo dufite ari cyiza nk'abanyarwanda mwagombye gufata iya mbere ukajya muvuga muti uyu muntu igitekerezo afite ni cyiza kandi si njye njyenyine n'abandi bafite ibitekerezo byiza mushima mukagira ubushake bwo gutera inkunga mutagombye gutegereza kubwirizwa na leta cyangwa se gushishikarizwa na leta ngo mutere inkunga kanaka namwe nk'abanyarwanda bafite amikoro tukajya muvuga muti igitekerezo turagishimye nibyo byaba byiza nibyo byafasha mu kubaka igihugu cyacu murakoze
ese nk'ubwo ngubwo umuntu ashyize amafaranga mu kinyamakuru cyanyu kirunguka bihagije ku buryo mwabaho na nyiri ukubaha igishoro mbese imigabane nawe yakunguka akabaho
ntabwo nahita mbona igisubizo wenda gihamye kuko nyine bitarakorwa umuntu wenda ni ibyo umuntu yaba atekereza ariko icyo ushobora gutekereza ushobora guhura wenda n'imbogamizi zindi ntateguye cyangwa se nkatekereza ku mbogamizi ariko nyuma wenda hari izindi nyungu zigira ni ukuvuga ngo amafaranga umuntu yayashyizemo icyo dutekereza cyo ntabwo natwe twaba twarashinze ibintu tugamije guhomba ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugamije inyungu twumva ko tubonye nk'abafatanyabikorwa cyangwa se abandi bantu bakazana imigabane tugafatanya byaba ari byiza byaba ari akarusho kandi dutekereza ko twakunguka kuko n'ibindi binyamakuru uko byagiye bikora usanga nta gihombo bihura nabyo byabonye igishoro gusa ikibazo kiba ku kubona igishoro gihagije cyakoze sinakwirengagiza kuvuga yuko haboneka n'ikibazo cy'uko usanga ibibazo duhura nabyo byo kudahabwa amatangazo yamamaza za pibulisite usanga ibinyamakuru byigenga mu rwanda ari ikibazo dufite kuko amapibulisite yose usanga ahabwa ibinyamakuru bya leta cyangwa se ibindi byegamiye kuri leta bikunda gutangaza wenda poropagande z'ubutegetsi twebwe nk'abanyamakuru bigenga b'umwuga tudafite aho tubogamiye usanga akenshi nta muntu uba utwitayeho ahubwo n'abaturage rimwe na rimwe bakadufata nk'abantu badakorera leta kubera ko kuba babona tutashishikarije abantu muri poropagande zigendanye n'ubutegetsi cyane rero ugasanga ibintu bitubangamira tukifuza ko ndetse leta nayo yajya ifurikana yuko twese turi abana b'igihugu noneho n'amatangazo ya leta nayo igafata iya mbere mu kuyacisha mu binyamakuru byigenga bityo ikaba itanze urugero rwiza n'abaturage bakayigana kuko baravuga ngo umwe uturutse rukuru ukwira hose leta izanye amatangazo ya minisiteri ikazana amatangazo y'ibirebana n'inteko ishinga amategeko ikazana amatangazo y'uturere ikajya isaranganya ibinyamakuru byose byaba ibyigenga byaba ibya leta byaba n'ibindi byegamiye kuri leta ibyo bintu byafasha kandi byaba cyaba ari ikintu cyiza ikoreye abene igihugu kuko twese icyo tugamije ni ugusenyera umugozi umwe ni ukubaka igihugu cyacu tukagana ku iterambere tukagira ubuzima bwiza n'abanyarwanda bose bagatera imbere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga umushyitsi ni Kabalisa Florent uyobora kandi wanashinze ikinyamakuru Itara News cyandika ku birebana n'abanyeshuri kuva ku ntango kugera mu mashuri yisumbuye nyine aruta ay'intango kuri telefone turi kumwe na Remo
ndabumva
wiriwe neza
wiriwe neza namwe
yego nukura tanga vichis
na mahoro na mahoro ariko munyihangane n'ijwi n'irimeze neza nasara ariko ndashobora kubageza igitekerezo cyanjye
rirumvikana
eh ndaje mbaze ko barisa ikinyamakuru ntabwo ari ubwa mbere nyumvise iyo nyumvise nyumva ko gikora kuri internet byanga byakunda
eh nibyo
kandi mu Rwanda bitewe na n'ikintu turimo
yego
abanyeshuri abanyeshuri uko avuga abanyeshuri bazabona amafaranga bakagura mega cyangwa bakagura mayinite bakajya kuri internet niba kiya kinyabike cyane iki kibazo bakirwanya gute kugira ngo abanyeshuri bashobore ko bajya kuri internet gusoma ibyo yanditse
remo urakoze pe
ngoya ndacyafite ikindi gitekerezo
nuko
ese ikindi nanone ikinyamakuru kije gukora iki kugira ngo kirwanye ubushobozi bwa Facebook na WhatsApp na Google kuko njye niba nkeneye ikintu njye ndi umunyeshuri niba nkeneye ikintu ndajya kuri Google nyishaka mpita nkibona
yego
ese azarwana gute kugira ngo arwanye Facebook umunyeshuri abana bo muri primary muri secondary usanga bazi gukoresha Facebook usanga bazi gukoresha WhatsApp ese azabirwanya gute izi sosiyete zamutanze kugira ngo nabo bashobore kwasoma ibiriho
yego nibyo ngibyo
numvise nanone hari ikindi numvise navuga ngo yibanda ngo ku banyeshuri se yibanda ku banyeshuri deni kama university ese yibanda ku banyeshuri ba primaire ba secondaire ba university igihe ibyo bizami ashyiraho ese nibyo muri secondaire nibyo muri university ashyiraho ibihe bizami kugira ngo abantu ndabangurire no gusoma ashyiremo inkuru tidutukumba niba mwibuka wenda aba ndize ko mwese mwize mu Rwanda biraguru z'abakame ziryoshye zazabaga ari inkuru ziryoshye bya bitabo bya kera ariko hanga ubu nta hantu wakibona ese wamugani nko wambanjirije ese bimeze nk'uko twasomaga hobe kera
yera
natwe twifuze kugira ngo dusome dusangamo izira nkuru kuko zira nkuru hari aho zadukoraga
akabazo gato ya Remo wiga muri kaminuza
nika muri kaminuza imerika i Kigali
urakoze cyane
yego namwe murakoze
Kabalisa yakubajije ibibazo byinshi pe
ibibazo byinshi ariko ndagerageza kubimusubiza ariko ndamushimira kuko ibibazo abajije cyane ibibazo bigusha kuri gahunda dufite ubona bihuye n'ibyifuzo byacu hari aho yavuze ati ntabwo ari ubwa mbere uvuga ikinyamakuru akunda kucyumva ngo kirazwi ni byiza cyane kuba kizwi n'abanyarwanda benshi ndetse dutangaza nk'inkuru ubundi zigera no mu mahanga dutangaza mu ndimi eshatu ikinyarwanda igifaransa n'icyongereza ni byiza ni ibigaragaza yuko ari ikinyamakuru gikora neza kandi cyandika inkuru zitabitaho zibogamiye inkuru nziza zacukumbuwe zitari inkuru z'ibihuha cyangwa se zitari inkuru zisebanye hanyuma rero aragira ati mu Rwanda nta munyeshuri wabona amafaranga yo kujya kuri interineti timurateganya iki mu by'ukuri dutangiza iyi gahunda hari ibyo twari twabanje kubona ko hari urubyiruko rwinshi rujya kuri interineti rugiye kurebayo ibitera soni n'ibitera shozi nka za filime z'ubusambanyi bakunze kwita porunogarafi
ari
muri ubwo buryo rero twihaye gahunda yo kugira ngo turebe uburyo twagabanura urubyiruko rujya kureba ibyo ngibyo bityo umunyeshuri najya muri cyber cafe agiye kuri internet yibuke yuko hari ahantu ashobora kubona ibizamini cyane ko benshi baba nyine biga akeneye kubona amanota mu ishuri aho kurangamira za filime bajye kureba ibizamini biri kuri site yacu bityo babigeho impaka batangure mu gusubiza ibibazo kandi koko natwe tugere muri za cyber cafe ibyo turabibona bikorwa byatangiye gukorwa hanyuma rero akongera akavuga ati ubwo ariko kibera n'amafaranga byo navuga ko n'ubundi amafaranga batuye bayajyana muri ibyo bitera shozi ayo yagendera muri ibyo bitera shozi turizere yuko azagenda noneho mu bifite akamaro byubaka ikiremwa muntu kandi byubaka n'uburezi aragira ati gukora ni umukora iki kugira ngo murwanye ibintu bica kuri za WhatsApp na Google ni nk'ibyo maze gusubiza twashyize ibyo bizamini kugira ngo urubyiruko rwibuke yuko hari ibirufitiye akamaro kuruta kujya mu bidafite akamaro by'imburamumaro ibyo bitera shozi n'ibitera soni noneho niba agiye muri Siberi Cafe cyangwa se afite telefone ahubwo abe yakwibwa ko hari ahantu yabona ibibazo kandi koko amatsiko yo ni ngombwa nk'umunyeshuri tujye niba yiga muri Nyaruguru cyangwa se muri Nyabihu agomba kugira amatsiko yo kumenya ibyo muri Kigali Paris School cyangwa se muri Green Hills babajije uwiga muri Lycée Dame de Fito cyangwa se muri Groupe Scolaire de Byimana ashobora kugira amatsiko yo kumenya ibyo uwiga muri Nayini iri Nyabinoni cyangwa se iri ahantu nko muri Kinyamakara mu nce zo mu Majyepfo akajya kureba ibyo babaza kugira ngo nawe yigereranye nabo ibyo rero bikaba bizatuma urubyiruko rurushaho uko bizagenda bimenyerwa buhoro buhoro urubyiruko rwari baga bya bintu bibi ruzagabanuka kandi n'ababyeyi nabo bazajya bashishikariza urubyiruko abana babo kureba ibyo bizamini aho kwirirwa bajya muri ibyo bintu bidafite umumaro
Kabarisa ahangaha nanone yego ibyo ngibyo umushubije kuri ako kantu ni byiza ariko nari numvise asa nubaza ahubwo ati mwahangana gute na za Google n'urugero ati kubera ko ikintu cyose nshatse njya kuri Google nkakibona ati mwebwe rero muzahangana gute mbese ni nko mu rwego reka tubivuge mu gifaransa concurrence
yeah, urakoze kunyobora mu nzira y'ikibazo Google ntabwo gakunda yacu ntabwo kwita ko rugwanga na Google kuko hari wenda izindi nzego ziba zibishinzwe ariko twebwe iki gahunda yacu ni uguteza imbere uburezi ibiboneka kuri Google ntabwo ari biboneka ku rubuga rwacu byonyine urubuga rwacu rufite umwihariko kuko niba hari ikizamini cyakozwe mu kigo runaka kigakorwa uyu munsi twe tukagishyiraho nimugoroba cyakozwe mu gitondo ntabwo Google yari ifite icyo kizamini umunyeshuri uzajyaho nimugoroba cyakozwe mu gitondo ntabwo azakibona kuri Google Google ibiriho ibintu bimaze igihe kirekire byagiye kuri interineti bimaze igihe twebwe rero dushyiraho ibizamini uretse ibyo twahereyeho ariko dushyiraho ibizamini biba bikibiri shyashya ku buryo biba bitari byaboneka kuri Google ahubwo bijya kuri Google iyo tugana kujya ku kizamini ku rubuga rwacu nyuma niho Google nayo bishobora kubigaragaza kubera ko ntavuga ngo ibidukuriyeho cyangwa se bitwibye
hanyuma ahubwo ibyo ngibyo gutangaza ibizamini iyo mutangaje ibizamini amashuri niyo abibaha hanyuma ntabwo ariko mushyiraho ibisubizo murareka abanyeshuri bakishakira ibisubizo
ntabwo dushyiraho ibisubizo kuko tudashaka ko abanyeshuri bakora kandi nabwiye ko ndi umwarimu w'umwuga wabyigiye kandi wabikoze mu gihe kirekire naranatsindishaga ntabwo ari ibanga ndi umwarimu rwose batsindisha abana benshi mu karere ka Muhanga ibigo nigishijeho uwabikenera yagenda yabonayo ubuhamya ariko nagira ngo mbwire yuko gushyiraho ibisubizo byaba ari ugutera ubunebwe abanyeshuri ndetse no kubutira abarimu twe dushyiraho ibizamini kugira ngo n'umubyeyi abe yajya ahantu hari interineti yempurime nuko asohora ibizamini ku rupapuro adushyire umwanya bamubwire ati kora iki kizamini narangiza ababyeyi nabo baje kumwikosorera kuko nk'ubu iyo urebye uburezi bwo mu Rwanda aho bugeze usanga cyane cyane abana biga mu mashuri ya leta bita muri ecole publique usanga bahura n'ibibazo kuko akenshi biga amasaha makeya ntabwo biga amasaha angana nk'ay'abiga muri privé abana bo muri mashuri ya leta hari abiga ikigoroba gusa mu gihe abiga mu mashuri yigenga bo bahereye saa moya bagataha saa kumi n'imwe urumva ko umuntu wize amasaha agera mu icumi atandukanye n'ugenda akiga amasaha ane iyo uyabaza ayo masaha ukagira ku kwezi ukayabara mu mwaka usanga ayo amasaha menshi cyane narayabaze nsanga abarenga agira hafi amezi abiri umuntu wize amezi nk'amezi umunani undi akiga amezi atandatu urumva ko hari hasi igihembwe baba banyuranyaho ababyeyi rero barahagurutse bamaze kubona ibyo bibazo benshi baha abana babyo bita kuri disuwari abandi bakabigishiriza mu rugo iwabo muri ubwo buryo urubuga rwacu duteganya ko ugomba gufasha ababyeyi babandi birirwaga mu mirimo cyangwa se wabona utaburaga amafaranga yo kujya gutanga muri kuri disuwari kuko nayo ihenda akajya yifasha urwo rubuga agafata telefone akaba yareba ibibazo akiyigishiriza umwana we mu rugo akamusubira mu masomo bize kuko aba abyirebera ku rubuga
yee komeza rero noneho usubize remo kuri kiriya kibazo cy'abanyeshuri mwibandaho
abanyeshuri twibandaho yavuze ngo twibanda ku ubundi duteganya kwibanda ku banyeshuri bose uhereye mu mashuri y'inshuke kugera muri za kaminuza dushyiraho ibizamini ariko cyane cyane ibyo abo twibandaho navuga ngo tunze urutoki ni amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ariko bizamini byo bizagomba gushyirwaho ni bizamini byo mu byiciro byose by'amashuri kuri ubu mu gutangira twatangiye n'ibizamini by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye ariko na kaminuza turateganya kugira tubishyiraho no mu mashuri y'inshuke hari aho noneho yanavuze ngo nicyo cyifuzo yatanze avuga ko ibitabo byabonekaga byabonekamo inkuru nziza uyu mugabo rwose niba ari umugabo niba ari umusore byamushima cyane wagira ngo ari byo mitima yacu
yego
ni uko tutarabona ubushobozi ariko dufite gahunda yuko ngira ngo nareba ku rubuga mbere na mbere yareba ahantu hari icyo twita links igice cyahariwe icyo bita isomero hari umwanya witwa isomero uwo mwanya nta kindi twawugeneye ni ukugira ngo tujye tuwushyiramo ibitabo hari ibitabo byandikwa mu mashuri byabagamo imigani miremire abanyarwanda bazi imigani nyake n'ababa hari iyitwaga nyangufi hari imigani ya ngunda ni imigani yafashaga abana b'u Rwanda ikabaha uburere hari n'ibitabo by'insigamigani hari n'ibitabo by'imigani migenurano n'ibindi bitabo bitandukanye ibyo bitabo twifuza ko tuzajya turebamo inkuru nziza zagira icyo bifasha mu muco w'abanyarwanda no mu mirerere myiza tukabishyiraho n'uwo mwanya wahariwe isomero ubwo rero rwose uyu muhungu Lemo cyangwa se umugabo ndamushima cyane ku by'igitekerezo atanze natwe tubifite igitekerezo cyo gukora nk'ibyo yifuza
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga umutumirwa ni Kabarisa Florent uyobora ikinyamakuru Itara News kibanda ku banyeshuri nibyo rero arimo adusobanurira abanyeshuri bahe nk'uko bivuze ni amashuri y'ibyiciro byose kuri telefone dufite Bigirimana Bigirimana we wiriwe neza
wiriwe
uratangaza iki
ariko natangaza
ati
none nkatwe yego numva icyo kinyemeza bakuru nyine bisawa uwo muntu ahitamo neza ko namushimana ati none nkatwe tutuye mu Burundi gihe imbi Burundi
yego
ati umuntu iyo basha kubona gute ibibazo yaba yabajije kugira ngo umuntu akore ega twebwe kubera twamenye no kwiga udenge twaba dushaka ibintu dukora nyine umuntu wareba igisundi kindi nyine kugira ngo ubumenyi bwiyongere none twakora gute kugira ngo tuba tubone uko twakora nyine ibyo bizamini ese twogenda muri Google ese tugakora iyo ntuzi nyamwa mwagibitabure arafite nka gurupe ya WhatsApp iyo nk'inomero mwita mutiduha sindi ko byakunda
reka kwisubiriza Bigirima
yego
yo cyo tonalimpe urakoze cyane
yego namwe murakoze
nuko
arakoze rero uyu muvandimwe w'umurundi Eric Bigirimana kuba atangiye adushima ku igitekerezo twagize aragira ati umuntu yabona gute ibibazo baba babajije kugira ngo nawe abikore nagira ngo mumenyeshe ko ibibazo yari ku rubuga iyo ufunguye urubuga itaranyuze.com ukajya mu mwanya wahariwe uburezi ukawukomangaho cyangwa se ukawukoresha bita gukirika ukawukanda hahita hafunguka ibibazo ya ibibazo none ukagira utoranya mu ibyo ushaka hari ibibazo bitandukanye byo mu mashuri gusa nkiri kuri iki gitekerezo cya kibazo abajije kugira ngo menyeshe ko gahunda dufite ntabwo ari gahunda yo gukorera mu Rwanda gusa ikibazo kiriho ni ikibazo cy'amikoro ariko dufite gahunda yo kujya mu bihugu bitandukanye gahunda tugomba kujya mu bihugu bitandukanye duhereye mu Rwanda tugakurikiza ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari niyo mpamvu Eric nasoma urubuga rwacu cyangwa se n'abandi wenda batari babimenya twibanda ku nkuru zo mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane twibanda ku bigendanye ku bigendanye na gahunda yacu yo kurengera ikiremwamuntu ubundi urubuga itaranyuze.com ni urubuga rufite umurongo ngenderwaho wo kurengera ikiremwamuntu muri ubwo buryo rero dushyiraho inkuru zivugwa muri Congo zivugwa muri Uganda zivugwa mu Burundi kugira ngo dushishikarize abaturage bo muri ibyo bihugu kumenyera urubuga rwacu bityo igihe tuzaba twaguye amarembo twagiye muri ibyo bihugu ntibizabatunge babe bararumenyereye rwose Eric ndababwira ko gahunda n'ibigenda neza tukabona ubushobozi turateganya kuzakurikizaho ibihugu dukikije nk'u Burundi Congo n'Uganda tugakomeza kuza no mu bindi bihugu ni gahunda dufite gushaka no gushobora nta bushobozi turabona ariko ubushake bwo turabufite
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi Cedric we
mwewe neza
wiriwe akabazo kawe cyangwa igitekerezo
yego ndamugije n'umutumirwa
Yabazagati mbese ikinyamakuru cyanyu itaranews.com ni cya leta cyangwa se ni ikinyamakuru kigenga
arakoze neza Cedric mvandimwe mu Rwanda uri mu Bugande ikinyamakuru itaranews ikinyamakuru kigenga kigenga yaba ngo tutaruma independa kirigenga nta muntu kibogamiyeho nta muntu gikorera ikiremwa muntu muri rusange twebwe tukinyamakuru kigenga ikiremwa muntu kandi nubwo dukorera mu Rwanda ntabwo tw'ikinyamakuru cy'abanyarwanda gusa twahereye mu Rwanda ko ikiremwa muntu twitaho ni umuntu wese mu ishusho y'Imana yaba umunyarwanda yaba umugande yaba umurundi yaba umunyekongo yaba umunyamerika umuntu wese aho ari agize ikibazo araduhangayikishije dukaganya rero kurengera ikiremwa muntu niyo mpamvu na gahunda dushaka kwigeza mu bihugu byose uko byakabaye aho byashoboka kuko ikiremwa muntu twasanze ko kugira ngo kiremwa muntu kibashe kurengerwa ni uko abantu mbere na mbere bagira ubumenyi bwo kurinda ibintu bihungabanya ikiremwa muntu ubwo ni nta kundi kuntu babugira batabajije kwiga mu bajijuke kuko umuntu iyo yize akajijuka bituma amenya amategeko akayubahiriza bigatuma amenya uburenganzira bwe n'ubw'abandi akabwubahiriza iyo abyubahirije rero ikiremwa muntu kiba kirengewe iyo atabizi ntabyubahirizwe kandi bahirize kubikiremwa muntu kirahungabanira muri ubwo buryo rero dukora twigenga kugira ngo hatazagira utuyobya cyangwa se akatuma duteshwa ku nshingano zacu hanyuma aragira ati akongera akagira ati kugera mu turere kw'ibiyaga bigari tekinoloji ntabwo iri ku rwego rumwe ati muzabishobora mu myaka ingahe nibyo turabizi ko tekinoloji itari ku rwego rumwe ariko twe twagize igitekerezo tuzi neza ko tekinoloji nubwo itari ku rwego rumwe ariko irahari nta hantu ku isi hataragira tekinoloji ni muri ubwo buryo duteganya ko uko natwe tuzagenda dukwirakwira ahantu na tekinoloji izagenda ikwirakwira ibyo byose twizera ko umutegetsi wa buri gihugu abatekereza ko igihugu cye cyatera imbere aho tekinoloji itaratera imbere ntidushidikanya ko n'abategetsi nabo biba bahangayikishije nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa itanu nabo bazaba bagira kuri tekinoloji dufite icyizere kandi niyo yaba itarahagira tekinoloji ntoya nabwo twakurana mu buryo bwa bushoboka ibyo byose batuza amatelefone bajya kuri interinete uko babikoresha ari bikeya n'urubuga bakorana mu buryo butoya bushoboka
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga umutumirwa Kabalisa Florent washinze kandi uyobora ikinyamakuru itaranews.com kuri telefone dufite Izaina Frank. Izaina Frank nagira ngo mbisabire mu mwihanganye impamvu ni iyihe. Dutegura iki kiganiro na Kabalisa yamwumvise ko akunda kuvuga ikiremwa muntu ko kigomba kurengerwa, yambwiye ko akunda indirimbo ya Rugamba Cyprien yitwa Umuntu n'Inkundi. nagira ngo munyihanganire byibura twumve umunota w'iyindirimbo umuntu n'inkundi.
Jena muntu nicubahwe mukinda karengane rondu boko cyangwa karere buya bashaka kugucura bana basuka baremwe barayeshimbe yagihara bagufara Chama wa jura ni jihara Uja na jire mamunu jisumichi Mundu ni mundi mabaroga na gatiko kajene we kuinyuma Ayu wa wahi mama yehi Wapu kakwa na ichime Babaki kuri Afrika yetu hoshiyo Jena mundu nichuwa we
Ikiremwa muntu nicyubahwe nta kiremwa muntu kiruta ikindi ni Rugamba Cipriani n'amasimbi n'amakombe nyakwigendera Rugamba Cipriani umuntu n'inkundi niko iyo ndirimbo yitwa Kabarisa we
Kagame ndakumva
urishimye ndibwira
eh cyane rwose bakoze cyane ahubwo reka mushimire
yego ubwo rero nuko nyine tuta ni indirimbo ndende ifite nimba ari minota 7 ntabwo yose twayishyiraho naho ubundi kiganiro cyagendera ko kuko nkuko nabivuze nyine kuri telefone Izayi na Frank barategereje reka duhere kuri Izayi Izayi we uri ku ijwi rya Amerika
yego
nuko igitekerezo cyawe rero
inyunganizo namuha urakumva afite ibintu byiza pe kandi ni tekinoloji nshyashya tugiye kubona dusimburira Google yadutwaye umutima rero icyo yadufasha rero ari kwibanda ku bantu batoya of course ahubwo ni ibibanda no ku bantu bakuru afatanya kiriya gitabo cy'amategeko ari yagishyiraho kugira ngo abantu bakuze nabo babe bajyaho bagahugiraho bagasoma bitabanje ngo bajye kuri za gugonda ko ariho abantu benshi babikura agashaka n'ibindi bitabo yibanze ku matekinike mu by'ubwubatsi ekstrasiyo amashanyarazi byose akabidushyiriraho noneho ubu niba ashaka gushaka ikintu muri mu kazi nkora ka tekinike nkahita njya kugishakaho agisoma nk'iyo njya kuri Google
Izayi urakoze
isaba mutubarije adusubiye
yakumvise reka ahita gusubiza rwose Flora yego Flora komeza
Izayi rero ndamushimiye ku gitekerezo cyiza n'inyunganizi yampaye aho avuga ati ibintu ni byiza ariko muri kwibanda cyane ku bantu bato ntabwo uri kujya mushyiraho n'ibitabo byafasha abantu bakuru nk'ibitabo bya tekinoloji mu by'ukuri nagira ngo ibiza ariko ntabwo twibanda ku bantu bato gusa ikinyamakuru itanu yuze ni ikinyamakuru gifite gahunda zujuje ibyangombwa by'ibindi binyamakuru ariko rwose tukagira akarusho tukareba izindi binyamakuru tukagira umwihariko wihariye uwo mwihariko ni bya biza bidushyiraho nta handi wabisanga mu bindi binyamakuru byose byo ku isi ni ikintu twahanze gishyashya kitigeze gitekerezwaho n'abandi bantu ku isi gusa rero ibindi bintu dushyiraho ni ibisanzwe habaho amakuru aboneka mu bindi binyamakuru natwe wayabonaho ariko tukibaza ku makuru yarengeye ikiremwa mu rugo ari wo murongo ngenderwaho wacu dushyiraho n'ibindi nk'ibintu by'abahabi yabaga n'ibihangano ni gahunda duteganya nareba neza basanga twarateganyije umwanya w'ibyo byiciro hari n'ahateganyijwe umuco n'amateka kujya dushyira nk'ibitabo bivuga ku muco cyangwa se bivuga ku mateka hari ahateganyijwe ibidukikije ubwo nacyo ni ikintu gishyashya ashaka kugira ngo wenda mbe n'ibanga nubwo twagitangira neza dufite gahunda yo kwigisha cyane cyane urubyiruko rutoya ibimera n'ibikoresho byo hambere bitakiboneka umwana ubu ngubu uri mu mujyi uramubwira uti umunyinya uramubwira umukuzanyana ahubwo tumusurasura ibyo bintu ntabwo abizi turashaka kujya tubifotora cyangwa tugafata amashusho yabyo tukayashyiraho mu mwanya hari ibidukikije nicyo twawugeneye hanyuma n'ibikoresho gakondo hari abatazi uruhindu hari abatazi imbehe hari abatazi ingabo cyangwa umuvure ibyo nabyo twakira kudushyiraho amashusho n'amafoto yabyo kugira ngo wa mwana uri mu mujyi umubyeyi yifashishe rwa rubuga cyangwa se wa mwarimu uri kwigisha abe yarwifashisha maze yereka abana ibyo bikoresho aho kubyiga mu magambo gusa batazi ibyo ari byo. Ngo rero avuga by'ibitabo rwose umwanya wabyo wateganyijwe ibitabo by'abanyamakuru ibyo bya tekinoloji tuzajya tubishyiraho nabyo muri gahunda dufite imbere turateganya kubishyiraho.
Kuri telefone kandi dufite na Frank. Frank we.
Alo.
Uhiriwe neza.
Uhiriwe neza. Ndakunda.
Yee, ngushimiye ko wihanganye. Noneho igitekerezo cyawe cyangwa akabazo kawe.
Ndambere gushimira umutumire w'izayi.
Yitwa Florent.
Ndakunda gushimiye.
Izayi ni umuntu nawe amaze kuvuga igitekerezo cy'ahubwo umutumire ni Kabarisa Florent.
Ego nanjye igitekerezo cyane kuko ni ikiye none ko bitayo ko batinze ishyirahamwe ry'abanyeshuri bitaho urubyiruko. Alo,
ibandanya turakumva.
Nabaza baragenda ku mashuri bakaraba bakurikiza ingingo z'amashuri ibyo ni ukwita reglement scolaire ku banyeshuri kuko urubyiruko rugendera bahohoterwa rw'abanyeshuri rukabura abantu baruzengera mbese bo bagenda bagatemberera ku mashuri bagenda baraba nigute yini wacu nawe ufitayo agakwege kiri hano kugira ngo abantu b'abanyeshuri bafite aho baza baritura.
Yego.
Alo, ndiko ndabaza.
Na kwa kabazo wari ufite konyine.
Akabazo nawe ufite nakwa mbanongera ndamushimira. Ukomeza ariko mbeho umunyeshuri amaze kurangiza amashuri abarituye mwe cyangwa agumamwe barabasohora.
Urakoze.
Yego.
Kabarisa we.
Ibibazo bya Frank ntabwo nabyumvishe neza, telefoni ntabwo yavugaga neza,
mu magambo make numvise asa n'ukeka yuko ikinyamakuru cyanyu ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, aho ngaho uramusobanurira hanyuma uze no kumusobanura nimba umuntu arangije amashuri ava muri iryo shyirahamwe nk'uko abivuze.
Frank ndamushimira ku bw'igitekerezo yatanze abanza no kumushimira. Ku kibazo abajije rero ntabwo ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, nabwiye ko ntangira wenda niba yakurikiye yende umunyamakuru w'umwuga wabyigiye ufite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho. Ni umunyamakuru kandi wakoze mu bitangazamakuru bitandukanye nkaba ndi no mu miryango y'abanyamakuru mpuzamahanga n'iyo mu gihugu imbere. Ntabwo rero ndi umunyeshuri, ntabwo nashinga ishami ry'abanyeshuri kandi ntari umunyeshuri. Ahubwo njye naje gufasha abanyeshuri. Abanyeshuri mu kubafasha ni uko muri gahunda zanjye nakunze kubana n'abana cyane, narigishije ndi umwarimu, nabwiye ko ndi umutoza w'umupira w'amaguru ufite lisansi B, impamyabushobozi mu gutoza umupira w'amaguru mu cyiciro cya B. Ubwo rero byatumye ntoza abana umupira w'amaguru, inshinga n'amakipe, ibyo byose byanyegerezaga abana nkagenda menya ibibazo bagira, abana bakansanga, abana nkababera umubyeyi, bigatuma bangira icyizere bakangiza ibibazo bagira kandi nanjye bigatuma mbagirira impuhwe. Muri ubwo buryo nabonye ko abana bakeneye kujya bashyirirwaho ibizamini kugira ngo wa mwana wo mu giturage wa wundi wa uva ku ishuri akamutuma kuvoma abe yabona uburyo bworoshye ibyigwa mu yandi mashuri akomeye, wa wundi utabona amafaranga yo kujya kwiga amashuri yigenga dore ko akosha, abe yabona ibizamini byakoze muri ayo mashuri nawe yipime, wa mubyeyi cyangwa umwarimu umufasha agenda amufasha gukora ibyo atabashije gukora, bityo azajya mu kizamini cya leta afite icyo yagezeho, afite intambwe yateye. Ntabwo ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, ahubwo ni igitekerezo nagiye cyo kugishinga ikinyamakuru. Gusa nyine twashyizeho dufite komite, ikinyamakuru kiba kigomba kugira komite ndetse hari n'abantu baba bashaka kuza ngo dukorane dufite n'abanyamakuru, birumvikana. Twifuza kandi gukora n'abarimu, ntitabigeraho ariko twifuza ko tubonye ubushobozi abarimu nabo bagira amahugurwa y'uburyo bajya bagira ku rubuga bakabasha kubona ibyo bibazo ndetse bakabasha no gukorana hagati yabo, akaba icyo twakwita kolaborasiyo ku buryo umwarimu umwe yajya akoresha ikizamini akaba yavuganye n'urubuga yagikoresha ku isaha wenda ya saa tanu n'umunota umwe akagiha urubuga rukagishyiraho, saa tanu n'iminota ibiri undi mwarimu mu kandi karere akaba nawe yahita gitanga. Bityo ni gahunda twise ishuri rimwe umwarimu umwe isomo rimwe, aho abana babiga mu mashuri atandukanye bigishwa n'abarimu batandukanye ariko bakaba bakora ikizamini kimwe mu bihe bimwe. iyo ni gahunda dufite ni programme dufite turayigeraho ariko dufite ibyiringiro ko tuzayigeraho hanyuma rero avuga ati ese abo iyo barangije abanyeshuri bagumamo ntabwo ikintu ku cyacu ari cy'abanyeshuri ntabwo bavuga ngo umuntu cyangwa bagumamo kuko ntabwo bageramo abanyeshuri ntabwo bari mu ishyamwe ni ikinyamakuru cyigenga gifite gahunda zisanzwe n'izindi binyamakuru ntabwo ari ishyamwe ry'abanyeshuri
ariko abanyeshuri bashobora kwandikamo udukuru
nibyo abanyeshuri batangiye kubisaba wenda navuga nko mu gihe cy'amatora nagiye gukora mu gace ka Ruhango nko muri gurupe zikora indangaburezi abana bamwe batangira kubinsaba ni gahunda turimo twikwigaho ko twamenyereza abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kujya bandika udukuru hari n'abamenya kwandika udukuru tureture tw'igitekerezo kandi ugasanga ni udukuru twubaka harimo bakumenyereza amakuru runaka dufite gahunda yo kuba twazagira mu bigo bitandukanye by'amashuri yisumbuye nk'uko abanyeshuri batangiye kubyifuza nabo tukamenyereza itangazamakuru tukanaribakundisha
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Kabalisa Florent kuri ibi bitekerezo rero byo kwandikira urubyiruko harimo n'urubyiruko rwo mu mashuri kuri telefone dufite Israel we
karate
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
yego koko nitwa Sarato Israel ndi Nyagatovu mu murenge wa Bugugu hano mu Rusenyi mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego
nanjye ntange nshimira cyane Kabalisa Florent kubera yuko urumva yaje gufasha abaturage abanyeshuri nge ntabwo ndi umunyeshuri ndi umuturage usanzwe ariko nanjye nanyuze mu ishuri kandi ndacyarugura urubyiruko mbasanga ishuri cyane mu buzima bwa buri munsi bo nashaka kandi kumubaza mu by'ukuri hari nk'ibitabo byagiye byandikwa mu gihe cya kera byagendaga bifasha abana mu mashuri bakabishyiraho mu gitabo dutoya ku buryo abana bose batubona none we arabifata akabishyira ku mbuga nkoranyambaga kuri interineti aho ba bana bose badashobora kugera kuri interineti hagerwa n'abantu bafite za telefone gusa kandi usanga abafite za telefone ari abantu bari mu myaka yo hejuru ntabwo abana bo muri kine bemewe gutunga telefone ntabwo bemerewe ntabwo buri wese aba afite za kompiyuta ku buryo ajya gushakisha itara kunyuze ku rubuga rwa interineti none ko yabishyize aho ku rubuga rwa interineti kandi bigenewe abana bakiri muri za segonderi na za pirimeri nashaka kubaza ese bo bazamenya ya makuru gute bazasoma gute bazingura bwa bumenyi gute kandi mu by'ukuri ibiriho ibiri muri urwo rubuga bitabageraho kubera yuko badashobora gukoresha za interineti kubera ko batazete bagomba kwiga gusa abagira ngo mere nk'umugira inama arabona ikinyamakuru Inyampinga bagiye bandika utuntu tw'udutabo dutoya bakaducapa ariko atari nka za mpapuro za kera zo muri za home cyangwa muri ibindi binyamakuru by'imvaho ariko bagafata udutabo bakadukwirakwiza mu bana abakobwa bakajijuka basomye ibitekerezo muri Inyampinga bo nta buryo bafata bagakora akantu k'agatabo nk'ako noneho bakadukwirakwiza mu bana ku buryo n'umwana uri nk'aho Nyagatovu uri n'ahandi mu kindi cyaro uri za Kinyamakara uri za hehe hose mu byaro bya kure ubona bo muri primaire na secondaire bagende babona ibyo bitabo babisome bamenye mu by'ukuri bibakangura ubwonko cyane bagende bacukumbura ariko kubera ko babonye ibyo uzakutumana wo mu cyaro uzajya kuri interineti atageze kuri mashini atageze kuri telefone agerageje gukora utwo tuntu tw'udutabo ku buryo bakwirakwiza mu bana hose abana bose babashe gusoma basobanukirwe kubera ko babibonye byabagejejeho
Israel urakoze
nkaba narinda no kumusaba ngo niba byiza mu by'ukuri urumva ni igikorwa yakoze gifatika yagerageje kwegera minisiteri y'uburezi kubera yuko ni umufatanyabikorwa wayo arimo arabatera ingabo mu bitugu mu rwego rwo gukwirakwiza amasomo ntangurabwenge mu banyeshuri agerageze kwegera minisiteri niba iri no kunyumva igerageze kumufasha kuko mu by'ukuri umufatanyabikorwa idufashe kugira ngo izo mpano z'abanyeshuri yashatse kugaragaza no kugerageza gufasha minisiteri kwigisha no gucukumbura ubumenyi runaka minisiteri igerageze kumufasha kugira ngo adacika intege niba ari n'inkunga y'amafaranga niba ari n'inkunga y'ibitekerezo niba ari n'amahugurwa bamufashe mu by'ukuri kugira ngo abana b'u Rwanda koko bagere ku ireme ry'uburezi mpuzamahanga rifatika
urakoze Israel we
murakoze Isabato y'Inyagatovu mu Rusenyi
muri Karongi
yego
urakoze pe reka Kabalisa ahita gusubiza
Ifi ya hili yosa watu muri Karongi Nyagatovu ndamushimiye kubwi itekerezo atanze no kuba yabanje kumushimira. Yagize ati hari ibitabo byafasha abana bose ati bigeze kuri internet sinzi niba wenda nabyumvishe neza atese bo bazabimenya bate ko badatunze za telefone abanyeshuri ko bose batagira kuri internet byangwa n'ubwo buryo abasaga
yego
kuri ikibazo ntabwo ari ukuba abantu badatunze telefone cyangwa se bajya kuri internet mu Rwanda nta gake na kamwe katagira kuri internet wenda tegeze ntigira mu byaro cyane tudabona internet yo mu mashini ayo bita Siberi Cafe ariko kuri telefone nta hantu na hamwe hataba umunara utuma umuntu agira ubushobozi bwo kugira kuri internet. Internet rero ntabwo ari abana bayijyaho gusa, iyi gahunda twikora twateganyije ko igomba kwifashishwa n'abanyeshuri n'abarimu n'ababyeyi abo bose uko ari batatu. Nuko ngo umwana niba adatunze telefone cyangwa atajya kuri internet umubyeyi we ashobora kuba ayitunze, niba umubyeyi atayitunze hari mwene wabo uyitunze. Mu Rwanda biragoye kuba wabona urugo rudafite telefone rwose, si ukubeshya. Ntabwo mu Rwanda urugo rurimo umugabo n'umugore ushobora kubura umuntu ufite telefone. Telefone mu Rwanda ushobora kuyibona rwose, ziraboneka no kuri za ukanyo ku 2023. Ntabwo umuntu wo mu Rwanda wayibuze, ni nk'amadolari atatu telefone ushobora kuyiboneraho. Ni muri ubwo buryo rero ikibazo ntabwo ari icya telefone cyangwa icya internet, ahubwo ni ubushake. Nk'urugero, nta mwarimu utazi internet, nta mwarimu utagira na email ye, ntibyakagombye kubaho. Ubwo rero niba gahunda umwarimu ashobora kuyigeraho, umwarimu ubundi niwe uba ugomba gufasha abanyeshuri be, kuko iyo batsinze agira ishema, batsindwa akagira igisebo. Muri ubwo buryo abana niba badashobora kujya kuri internet, kuko n'ubundi ntabwo cyangwa muri primaire bazajya kuri internet, ntabwo umwana wo mu wa mbere primaire cyangwa se mu wa kabiri yajya kuri internet cyangwa mu mashuri y'inshuke, ahubwo umwarimu we niwe uzajya kwifashisha ibyo bizamini abizanira abana. Wa mubyeyi nawe ujijutse azafata ibyo bizamini abishyira abana be mu rugo cyangwa se nabishyire mwarimu amubwire ati ifashishe ibi bizamini ibyo nakuboneye nagukuriye ahantu hanaka. Ubwo rero ikibazo cya internet cyo ntabwo cyaba ikibazo, nta kibazo cyazamo. Icyangombwa ni ubushake. Nabwiye ngo natwe dushingura urubuga, nta mafaranga menshi dufite, nta bushobozi bwinshi twari dufite, ariko gushaka ni ugushobora. Twagize ubushake none kuri iyi saha, wumvye ko benshi bavuga bati urubuga turarusoma ni rwiza, nanarushinga ntabwo nari nzi wenda ko abantu bazanarumenya. Iyo ufite ubushake iyo ntacyo utageraho. Yatanze n'inama avuga ati mwajya mushyiraho udutabo dutoya, mwajya mucapa udutabo dutoya mukatujyana mu mashuri. Icyo ni igitekerezo cyiza, ariko nagira ngo nawe mugire nawe se nk'umubwira niko hagombye kubaho umuco mwiza mu Banyarwanda. Abanyarwanda dukunze kugira umuco wo gukorerwa ibintu byose, kandi ngo tugire umuco wo gutera inkunga. Nabuze mbivuga mu gutangira avuga ati abanyarwanda ntabwo bumva ko bashyigikira umuntu batagomba kwibwirizwa na leta. Nk'ubu niba abona ibintu ari byiza akagira ubushobozi, nawe yahuye kuvuga ati yewe murakora ibi, ariko ngiye kuza mbafashe igice cy'udutabo noneho tugeze ku banyeshuri. Nawe akaba ari nk'icyiciro ajemo, kandi kigeze n'ikinyamakuru agendeye ku byangombwa dufite by'ikinyamakuru akadufasha n'iyo gahunda. Ubwo rero nkaba umpamagarira n'undi wese ubyumvishe nawe wumva igitekerezo ari cyiza kandi afite ubushobozi ko yabidufashamo, kuko natwe twite ubugira tuzajya tubicapa tubibyohereze. Ariko kuri uyu munsi wa none icyo dushoboye ni ugushyira ibizamini ku rubuga, igihe cyo gutangaza ibitabo kirimo ibyo bizamini ntabwo turakigeraho cyangwa turabishobora.
Yavuze rero no gukorana. Yego, komeza.
Yavuze ati mwakwegera minisiteri y'uburezi mukayigezaho igitekerezo. Gusa nawe umenyesha ko biragoye rwose mu bihugu byacu gukora nk'ikinyamakuru cyigenga. Akenshi niyo tugiye mu baturage, mu binyamakuru byigenga mu baturage, usanga ari naho bagufata nk'umwanzi wa leta. Kubera ko ikinyamakuru cyigenga ni ikinyamakuru kidafite aho kibogamiye, ni ikinyamakuru kitagira uwo gitinya cyangwa se kitagira uwo gicinyaho inkoro. Ibi rero bigatuma abantu akenshi banafata nk'aho ikinyamakuru cyigenga kitari ikinyamakuru gikora mu nyungu za leta cyangwa mu bigo z'ubutegetsi, bikaba bigorana kugira ngo duhabwe inkunga. Kubera ko akenshi inkunga duhabwa na leta niyo zishaka kuza ari inkunga ziri kondisiyoneri.
Nukuvuga mbese bakubwira ngo turagwaye
kuri gukora muri murongo. Icyo gihe ukabaye umunyamakuru ukoreshwa aho kuba umunyamakuru wigenga. Ministeri y'uburezi yo nayigeze kuyandikira ku itariki ya cyenda z'ukwa gatanu mu mwaka w'2017. Umukozi umwe muri ministeri yakoze umuyobozi ufite ibyo ashinzwe yabanje kumbwira ko nta mafaranga bafite ariko ko bazampa inkunga y'ibikoresho. Inkunga yakomeje kugenda hazamwo ibibazo avuga ati nta mwanya ariko ndi mu kazi runaka nzagusubiza nzabivuga n'abagenzi banjye biza kurangira amakanya ambwira ko nta nkunga ministeri ifite. Gusa wenda ndacyafite icyizere cy'uko kuko bagiye banyatumira mu zindi gahunda zo gutara amakuru ndacyafite icyizere cy'uko inkunga nibayibona koko bazamenya ko aho dukorera abana b'u Rwanda bazamenya yuko ibikorwa dukorera ari gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo abanyarwanda batere imbere bityo bakana inkunga kandi nkabagitegereje mu gihe gikwiriye nkabategereje ko nzayibona.
Muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa Kabarisa Florent mu kinyamakuru itaranews.com cyangwa se akadomo com. Niko se Kabarisa we, ndabona ikiganiro kigeze ku musozo. None ntabwo twavuze ngo icyo kinyamakuru cyatangiye ryari, kimaze kugera kuyihe ntera, wabivuga muri makeya unanzura iki kiganiro?
Mu by'ukuri ikinyamakuru kigiye kumara imyaka ibiri mu kwa 2011 niba nibuka neza, niho kizaba kimaze imyaka ibiri gitangiye. Hanyuma nkuko nabwiye ko kirengeye ikiremwa muntu, ibyo tumaze kugeraho ni uko abanyarwanda bari kumenya icyo kinyamakuru baraduhamagara hirya no hino bati muze tubahe amakuru, baratubwira bati ibizamini bushyaho ni byiza. Bose hari n'abantu benshi badafite n'abana biga ariko bakuru bavuga ati nkunda ati biriya bizamini mushyiraho. Ati njyewe iyo ngiye kuvuga nisomye biriya bizamini. Ubwo rero ukumva ko ikinyamakuru nyine cyamenyekanye kandi ko ni na gahunda gifite igenda igerwaho, tukaba gusa inzitizi zo ntizabura, turacyafite inzitizi z'ubushobozi. Ubushobozi buracyari bukeya kandi nk'uko mwabyumvise mu bitekerezo abaturage batanze, hari ibyifuzo byinshi kugira ngo ndetse tubashe kwagura gahunda nk'uko twayitangiye. Muri ubwo buryo rero twifuza ko n'uwabona iyi gahunda ni nziza, yaba umuyobozi, yaba umunyarwanda, yaba umunyamahanga aho yaba aherereye hose, yaba umunyarwanda aho yaba aherereye hose, afite ubushobozi ni karibu kuba yaduha inkunga yashoboka. Ni karibu kuba yaduha inkunga y'ibitekerezo cyangwa y'amafaranga cyangwa y'ibikoresho. Ni karibu kuba yaza akamufatanyabikorwa. Ni karibu kuba yadushakira n'undi mufatanyabikorwa uwo ari we wese kugira ngo tubashe kubaka neza igihugu cyacu, tubashe kuzamura ireme ry'uburezi, tubashe guteza imbere uburezi tunarengera ikiremwa muntu muri rusange.
Ariko rero nanone hari akabazo umwe yigeze kubaza ati nko kubwira urubyiruko kurutoza kwihangira imirimo, ako nako ndumva twari twagahushije, kavuge mu munota umwe.
Kwihangira imirimo ni ibintu nabyo dukora, ariko ibyo tubikora twandika inkuru, twandika inkuru zijyana n'ubushomeri, tugatungira leta agatoki mu buryo yakora kugira ngo urubyiruko ruve mu bushomeri, tuyereka kwenda uburyo bwa urubyiruko inkunga. Ibyo tukunda kwandika inkuru nyinshi cyane zibivugaho, ibyo rero ari uburyo bwo gufasha urwo rubyiruko kugira ngo rwihangire imirimo. Gusa guhanga imirimo nyine bisaba ubushobozi. Twebwe icyo dukora nkanjye mu gitekerezo cyanjye, mbona leta yakagombye uko ariko ishoboye igaha urubyiruko inkunga y'ibanze yo guhanga umurimo, kuko ntiwahanga umurimo udafite ubushobozi, kandi ubushobozi muri iki gihe ni ingume ntabwo upfa kuboneka.
Usibye ko hari abavuga bati icyangombwa ni ukubanza kugira igitekerezo hanyuma uburyo ukabushaka nyuma.
Rwose nanjye nkubwiye urabona ikinyamakuru
ni nk'uko ngo kwatangiye icyo kinyamakuru,
ariko nyuma yo kugira igitekerezo niyo nkubwiye ko natangira bwa mbere amafaranga natanze bwa mbere y'iki kinyamakuru, natanze ibihumbi 700 kandi n'amafaranga ukirangiza utanze amafaranga arenga miliyoni, ariko natanze ibihumbi 700 umuntu ni tangira unkorere aka kantu kubera ko nari mfite ubushake. Yagiye mbona amafaranga make nkagenda nkora buhoro buhoro, ushaka ni ugushobora. Nabo bose badafite ubushobozi ariko bashomeri nababwira ngo ni mushake kandi no gushaka ibyihuse. Urubyiruko rw'iki gihe usanga rushaka gukira huti huti, ntirushake gukora rugashaka ko ruhita rugira ubushobozi, ruhita rugura amamodoka, ruhita rwubaka amazu, nibumve ko rwo kubanza kuvunika mbere yo kugira icyo bageraho.
Kabarisa Florent, umunyamakuru, umuyobozi w'ikinyamakuru itaranews.com, ni nawe wagishinze, nabo mukorana ndabashimiye cyane, mukomeze mutere imbere. Urakoze.
Murakoze namwe, ndabashimiye kandi nshimiye n'abantu bose batanze ibitekerezo ndetse n'ababajije ibibazo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu namwe mwese uko mugana ndabashimiye cyane murakarama. Mu kanya gatoya mu masogonda icumi ni amakuru avunaguye.
Turashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga Hejo.